kiendaga museum alafu onyeshwe zile guns tulitumia kufight the British, it's a very good feeling. It puts also that warm fuzzy feeling. Oh, then Buddha went to watch footage ya World War II. Uone zile weapons kwa zinatumika hiyo time. Unajua tu ase, waliishia juu walikuwa wanataka kuishia. Hawakuishia
tuliwafukuza. At that time pia I think kulikuwa na hiyo World War II.
Yeah,
na Cold War ikiendelea, so Britain wakaona ku maintain hizi colonial.
Haikuwa na nini. After World War II especially. Yeah.
So wakatuachia, so nobody fought for freedom. Nobody.
So Buddha alikuwa na shop wapi kwani?
Hapo Huruma.
Wako na Undaga TV?
Wako nta. Wako wazayo walifika mahali. Wataki kutoka hiyo mta. I think iliwaingia sana. Hapo ndio tumelelewa. From Madare tukaingia Urushi.
Okay. So yeye alikuwa na do his repairs till his last day
till,
of health.
Till his last day. Mpaka nakumbuka the last customer mwenye alikuwa na yeye akiwa msick, bado ameenda kumtengenezea, mwambie hapana, wewe relax. Ni pesa ngapi huyo mtu anakulipa kwani? Kaa kwa nyumba, we'll give you hiyo pesa huyo jamaa anataka kukulipa huyo. Chakula ndio hii, shika everything. But apparently that's life.
Okay. Na nini mko mnaambiwa, if it was discovered early, would it have helped anything?
Maybe. But I think cancer is cancer.
Yeah, cancer ni cancer. Okay. Alafu
alikuwa tungie mwongezi ya masiku. Ameenda na 63.
Oh, wow, that's young.
Unajua, that's very young, actually.
Because I think one of the things make I'm realized your time. The time moves very fast. So kuna things we take for granted. We take for granted easy vitu that 60 is young. Like tunafikiriaga. Because especially ukiwa young, when you're in your 20s, you feel like everyone is old till you realize. See? Alafu pia another thing to realize nile, growing old is a privilege.
Yeah.
She noticed like vile su jam tukizeeka. It's a privilege. A lot of people don't 100%. Get to see.
Yeah, like old.
Old age.
Olding.
Yes, a lot of people don't get to see old
actually,
age.
Actually, mimi ni one of the people mwenye najua it's a privilege. Because nikiwa kijana, hii airline yangu flani hapa ilikuwa, naweza ipiga kakati flani. So with the time nikaanza ku realize
receding here like
pia dread pia nimeweka. So to dread roho mbele tumeanza kuwa weak
kutoka.
Otherwise kusikizi kuna sijui options za unaweza enda sijui Turkey. Airline yako irudi the same. Kivyangu mi I don't support that. Kama nimezeka mi I embrace it. 100%. Kuna watu fulani wamechapa kama uko ma 60. Dredi imekataa, imekuwa weak, lakini bado unasema ish.
Yeah, najua gaivo.
Akina mkubwa hapa. Lakini yako naona bado iko strong.
Yes, mimi zangu ziko
bado.
Mimi ziko lakini si unaona nini white yangu naacha.
Ka white flani hapo.
Hizo white zangu naziachilia tu because hiyo ile ukishakamu realize. Okay, die
flani.
Yeah. Ukishakamu realize that aging ni the privilege.
Yeah.
In a you look at life in a different way. Hiyo alafu pia I think for me losing religion ilinisaidiaga sana. Ile najua tu ni maisha moja niko nayo, hakuna nyingine after hii. Ile siku itaisha, itakuwa imeisha. And it was a privilege to have been the sperm that fertilized the egg. Najua like unajua hivyo like ile design vile wanasema like the amount of data that's poured ndio wewe utoke kama moja ni mob sana.
Ni mob sana yao.
So wewe umeangukia alafu maybe Buddha alikuwa amenyonga the day before, yani liliangukia kuwa hapa sasa niko si ndio
ushafika ndio hiyo
niko nishafika
ndio
itakuja na hizo jinga zote zile takam nazo, but in the time ile niko hapa nita enjoy, but apart from that legacy I feel like hiyo ni kitu moja ile Africa tuchukwagi seriously ni legacy, like after you are gone what will you be remembered for, because we all sisi wote tuta dead.
Yeah.
Na nafiligi hapo kukati kibonga jwa politicians. I don't feel like Kenyan politicians care about a legacy. Unajua? That's why like mtaiba muibe. Then yes, family yako ni wadosi, but what else? Like, yeah, saizi ya kina jenga karoma unaweza kumbuka juu ya nini?
Jina tu you get.
Yeah. Mm. Like there's nothing to. These are people who could have achieved so much, but ilikuwa nini. So Buddha hii nini ali cause nakumka, I felt like it was a very short time between where kusema yeni msik na yeku pass.
The reason as to why nikisema ndio nisema yeni msik, mimi nimekuwa mtu mwenye na handle every pressure on my own. So kila kitu naisort kivyangu. So tukakuwa na mangori za Mkanya ame insist tumpeleke Kenyatta. Kenyatta ndio atasaidiwa. Tumatunde Kenyatta. Kenyatta of course kwa na zile ma delays. Sijui ati anafanyiwe surgery ya kutolewa hiyo kitu after 2 months, lakini huyu mtu ako mbaya. Sasa nikamwambia pana, nika zua kidogo 2-3 masimu zetu. Akakuwa booked earlier, lakini nikaona mzee anaenda vibaya. Nikampeleka Kontoji Avenue. Hiyo ni private. Afanywe everything. So baadaye ndio kuweza kumuadmit. Akae support. Nikampeleka KU. So hiyo process ilifanyika speed sana. Mpaka by the time tunaambiwa then hii kitu ime grow. Nashindwa, mzae, I wish ungeniambia mapema.
Okay. So ilikuwa ime grow design, would they have even be able to remove, wangeweza kuitoa, wangeweza kuoperate?
Yeah, they did.
He was still able to function vizuri.
Alifanya na akarudishwa maintain. But now after ku maintain then it grew back.
Okay.
So kafika mimi nilikuwa nataka kustay kukaa na yeye kubonga, nilikuwa nataka kuchukua wisdom mama wise words from him. Nilikuwa naendanga every usiku. Usiku saa 8, saa 9, hizo ndio masaa zangu saa 10. Usiku na get night. Then apparently daktari mwenye alikuwa in charge ni alikuwa schoolmate wangu.
Okay.
Shule. So mimi nikamuuliza mapema, nikamwambia ni aje. Kuna we apart from hizo ma meetings yenyewe unatuambia hapa na familia za kuna ndaje sijui ati tunataka kufanya hivi, niambie kweli. Msa anatoboa toboi. Akanichapia.
Zii.
So hiyo information mimi nimekuwa niko nayo for a very long time.
Okay.
So ndio watu naona familia inakuja and stuff na ambia atakosa. Lakini nilikuwa nachambiwa mapema design gonna be hard. Yeah. Cause so, kwa isha grow back, nika grow back double. Yeah.
And after a pass, alipass hapa Nairobi?
Yeah, alipass hapa Nairobi.
So of course Western Kenya, lazima transport.
Western Kenya, sisi yao, ndi yao, tunaingia. Kwanza ile nini hasi niwe mchukulia. I think also I got too busy. Isha anza kukwama sijui na chemuka wapi. Na unajua pia hafai kuingia usiku. Unajua kuingia usiku na kangani kama wewe ulikuwa dingo fulani.
Yeah, nye mko na hiyo? Because I don't think ujakani kuna hiyo.
Kuna mila mingi. Uko kwetu, sijui kama nye mko na hiyo. Uko kwetu kinai. Kama umejitake yo mwenyewe, suicide. Unaingizwa usiku. Over the fence.
Siko najua.
Alafu unazikwa without any ceremony. Kwa sababu ni aibu kwa society.
Okay, siko najua.
So ninapushia mbogi naambia wewe ni aje, sitaki kuingiza mzangu usiku. So tukangana tukafika.
Like sky you amwezi enda pale mfike kwa shopping center mlale mpaka asubuhi.
Wapi aje?
Okay.
Yes, so mimi nimekuja kulan hizi vitu majority of them after your situation. So nasema ni aje situsha weka mzae chini. Mnaweza nipatia chance ni cement. Naambiwa hapana, kabla u-cement hii grave, lazima u-cement watu wote wenye wameenda before yeye.
Oh, okay. Yeah.
Walinambia. So saizi tuko na discussion nimeka mna mpya ya kuambia nao. Now not cementing, ndako ka shed. Na kuwaje. Tena apparently ni shida. Na shanga, African cultures pia zetu bwana.
Yeah, zinakuwaga mob sana.
Tumezipeleka zaidi.
Mm.
Cause the same way, the reason as why niko na pushi kitu yote, the same way na push for him, itafika pia mimi wakati yangu.
Yeah, yeah.
Hata
yeah.
Kwa hiyo shamba ya ocha hiyo, naiona, najua pali minda setiwa. So, what I'm treat the same way. So lazima ni make it, ni make things right, right now.
Yeah.
Mm.
Yeah, kuzo hizo cultures zinakuwaga mingi sana. Cause one of the most interesting ile nililearn ni vile grandmother alidedi. Alafu mimi nilikuwa allowed kuenda kwa gravesite na kuangalia place anakuwa buried. Lakini maburu wangu ma twins hawakuwa allowed. Like hata
wadogo
in Luo culture, yeah. When a sister come wezi enda kwa grave kuona mtu akizikwa. You have to stay away. I don't know. I'd want to know. So kuna those African cultures.
Freak. Ilikuwa maybe a freak nini ya nature watu wanatoka wabili.
Yeah.
But I think hizi cultures ningependa kuzi learn sana.
Yeah.
Cause hiyo ndio origin yangu. But sasa imekuja ikakuwa na with time imekuja kwa commercialized.
Yeah.
Again.
Yeah.
Kuna mtu mwenye kazi yake ni mzee tu fulani simply because ni mzee. Ni kwa una story ya sabato. I don't know kama mifanya na hii interview.
Tujafanya.
Nafamfanya. Ana this was an influence wana sema. Simply because wewe ni mzee manishi you are a legend.
Yeah.
So kuna wazee kwa culture yetu. Ni wazee. Sasa wanajaribu kuingiza vitu zao selfish ndani ya. Wanasema tu kitu wote tu wameamuka wamesema according to our culture mtu afaye kujishika vile mzinga hapa mjishika hivi
shavu hivi
kujishika shavu hivi inakuwa mbaya sana according to our culture unajua nyinyi vijana lazima tuwaambie okay hizi mavitu mmekuja nazo hizi tablets ni mbaya na wazee wetu walijua hizi vitu zitakuja baadaye na walijua kuna kijana atashika so you like
actually kwa culture yetu siwezi jishika hivi
really
yeah niko na huzuni
so watu wanashinda yana mejishikilia hivi.
Yeah, like, unajua saa mimi nikisikiza mtu niko, nikaa na support. Saa kujishika hivi, uko na huzuni.
So, ni culture gani ya?
Heno, wasapere.
Wasapere.
So, nini, lazi, ni kuulize, uko na, acha turudi back hapa nyuma, kuna kitu moja uli mention, likuwa interesting. Gari kuna chemka? Yo has.
Ya ilikuwa nachomka.
Mlichukua mathiri ama mlichukua tu has ya kwa hida?
Kwa basi fulani mzuri kwa sababu nilikuwa na watu wengi na wapeleka huko. Mlichukua basi ya watu kama 60.
So time ikichemka, nini na happen?
Si nasimama, tuna relax.
Alafu yu time, hakukuwa na yu story ati, hataki kuenda, kuna hizo kalchoro.
Pana. At some point ilifika mahali ya mbaka tukiwa Londiani, kwa sababu mina wafuata nyuma na anda yangu. Ikafika mahali nikauliza mkanyangu tena ama ni zile vitu zenyu za sijui
mtamemua iko ndani
hataki kuenda sijui nini ama nini kakuwa hapana ni gari tu ya kawaida
kuchunga kuzime nikumbusha nini niko na watch disco matanga ya winja alafu kuna hiyo si moja
shokali by the way
shokali sana so kuna hii time wana peleka ni easy ya nunu wanapeleka body so kipeleka body gari inakwama alafu sasa karakta ya winjana za kwa hiyo tafadhali kubali tu kwenda alafu so time iko na msapere kwa gari msaikile iko like ni gari haina mafuta jo because wajaka
na mambo mengi
wajaka na waluya na kwa gani hiyo jinga ati maiti na kataa kwenda because hiyo maiti ingekuwa na nini na
tuko na hizo issues si tuko na issues si juu zinaweza kuwa zinaweza kuwa defined aje ama zikuwa explained aje but maiti kukwama it's an issue kwetu
yeah.
Because they do mpaka gari yenyewe inapatikana kila kitu iko sawa
so una believe hivyo pia una believe maiti kukwamisha gari
yeah 100% I do
German engineer would I like to say me ukipata hasi ya Mercedes Benz inakuwa engineering inakuwa
inakuwa we are African,
the laws of nature are never suspended. I think that's one of the most powerful things in Shakespeare. Laws of nature haziwezi kuwa suspended.
Now that thing happens. Mimi nishakuwa
ilikuwa tu nikuna kuna shida buda ilikuwa kuna mafuta
no.
Ama ama nini hakuna vile gari an engineering masterpiece ita stop juu ati maiti huu maiti kaa hezi stop Ruto kuingia State House ita stop gari kuingia hakiwa hai
okay yeah. Nimesema I believe in that thing kwa sababu nisha experience kuna mdosi wetu wa scout at that time alikuwa anaitwa Ochi
yeah
and ndoje bibi yake ningeomba rest in peace
yeah yeah
lakini natumia kitu kama example
so
huyu jamaa kwa ametengeneza nyumba Ocha
okay
tukaanza safari asubuhi vizuri tukafika Naivasha Limuru past Limuru gari kakwama ikakuwa iangaliwe basi hiyo vile unasema engineering masterpiece ikaangaliwa kila kitu set good go gari itoke so one of the guys wa ushagonya alikuwa amekuja akasema acha nimuongeleshe tuende akapatiwa nafasi na mwenda zake akamuongelesha and we went
okay
hiyo ilikuwa na hiyo drama ya niaje now relax we are going to
I always feel like there's this warm fuzzy feeling unless you get to keep at the dead power. Tunasema like mtu kona hii power. Maybe. Me on my other side.
Maybe. Until maybe you on a first hand.
Yes. Me na believe too mtu akidedi ame dedi.
Yeah.
Na hana any powers. Hana any whatever. Is there things that you feel like musema life ni contradictory, yes?
Okay.
Ni contradictory in a way that vile Buddha li dedi, I knew it without knowing it. So niko chuo, niseko, sindio? October 9th, sijaisa hau, 1996, I'm feeling sick. Like, nasikia baridi, na shindo wani. Hini juo nasikia baridi na, na feel nikaa niko na malaria. So nishaenda kwa chuo, nikapatiwa, nikaenda kwa ile school clinic, nikapatiwa dawa zangu. Then the next day kulikuwa gana kuomba permission. So nikomba permission, nikatoka. Then nikifika home, napata na mother fulani. Akumuka aliniambia na kijaka, most kuom baba huu. Ni pole juu ya babako. Na shinda, wana manisha nini? Chekusu, remember hakukuwa na smartphones, hakukuwa na anything. So nafika na ambiwa, budako ali dedi. And that's how I discovered. But I always remember like on 9th I was so sick. And it did make sense. Because hakuna malaria itaisha in one day. Unelewa? By the time nilikam kudiscover ni msik, ame pass, history ya ugonjwa yote ikaisha. So I have that side, yes? But I'd never, that's why I'm saying it's contradictory, I still would never give dead people power. I feel like, ko umededi, umededi, design hawezi stop chochote.
Yeah.
So I guess, I don't know.
Shida kubwa tuko nayo kama Africans ni kitu unaidescribe hivyo of which pia kuna watu wako na similar stories with what you're saying ni wenye hatu explore that tuweze kuiandika na to study about that but wazungu wakuja kwa to impose ya vitu zao so we really have so much to learn about our culture kabisa so these things happen because kama kwetu after apparently ngata zote nime attend lazima watu fulani hiyo hapo ni sasa ushago kwetu watu wakuja wapige ngwai fulani nzuri kwetu that's our culture ngwai fulani tu polite watu ndio watu wenye wanachimba hiyo kaburi lazima wapige tire wakishaipiga vizuri wanachimba wanamaliza wakishamaliza time ya kuirudisha bado ni hao the same people wanairudisha wakishamaliza isikuti sasa hiyo tire si I think hiyo time imeshika sasa vizuri kwetu bado ukiwa mdogo mtu amezaliwa hivi ndio huyu anapuliziwa tire
okay
mtu kama mimi hivi mnaweza kudhani niko normal.
Your highness.
Na nini makarao like the village chief aletagi zaovyo?
No, hiyo ni culture.
Yeah. Okay, that's yeah.
Unless mkuja sana serikali mkuja na Putin na kila mtu na Hamas yote mseme isifanyike, lakini itafanyika tu bado. Mimi ni wa Rwanda. Sana sana wanasema watu wa Rwanda ni watu wa tire. So ukizaliwa kama mtoto mdogo unapuliziwa.
Yeah.
Welcome to the world. Okay. Na time unazidi pia lazima watu wafanye hiyo kitu. So kushaifanya kuna isikuti sasa. Nimekuja kula hizi vitu later on, mzee wangu aliniambia pia isikuti, you know how the name isikuti came about. Isikuti ni time during your colonial era. Walikuwa wanacheza hizo ngoma.
Yeah.
Mzungu akaisikia akasema it's good.
Yeah, nimka sikia hiyo.
Amesema iskuti, 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 iskuti. So lazima hiyo time unapelekwa kanapigwa kadogo na wanachangamuka. Unajua kuna any sad song ya Waluya. Every sad song bado niko na
Hiyo element ya
dance. Luere, luere. Imagine ngoma ya mazishi.
Okay.
And people dance about
it. Yeah, we used to celebrate
so,
life.
So, hiyo ndio culture tumezaliwa. So, about hizi vitu zingine pia, wakikuambia, of course, kuna hawa watu wazee nimekuambia wanajitokeza, wana invent tu vitu zao.
Yeah,
Nyumba ifai kukua imepakwa color black. Ukijiangalia kwa kio, kama nishaambiwa culture nyingine, ufai kujiangalia kwa kio usiku.
Ibuleko. Sisi ibuleko ni utaota. Kichangale kwa kio usiku utaota.
But after hizo
afi nafako utaota, I think bad dreams.
Okay.
After hizo utaota mimi nimeangalia tu kio na niko sawa.
Yeah, I know. Kuzata.
Juhu, pale washroom ya 18 pale unaingia una time ya kunawa si unajiangalia tu.
Hata mimi nasema tata kwa keja si kuna busy modern houses there's always mirrors everywhere. Unajua hivyo?
Yeah.
Like modern houses like, wewe unaikaga hivi so yeah, I think ni hiyo tu nini culture
kuna wazayo mjitokeza. I think ni bees wamekosa kabisa. Wakamwa pia tuta invent vitu zingine mpya mpya. Simu wifi kuchajiwa saa moja asubuhi anasema tu. Hata mimi nikizeka sio mimi kama hapo na zangu
generation
niseme mtu kuenda kwa show ya Mwafrika ilibaniwa kwa kwa culture yetu.
Okay, yeah. Ni tuwe kuna kwa gana na hizo kuzi imenikumbusha March 13th itakuwa second anniversary ya death ya bro bro Mbigi and it's sad that I'm talking about it because mtoyo wake ndiye atakuwa kieditisho so I hope this does not put him in a bad space or mental space but like now it's 2 years later juile like alafu sa move kiri agajo yo funeral like there was a lot of bullshit like kuna faa kuwa na ilikuwa nini kulikuwa kunafaa kuwa na ati ng'ombe inafaa kudedishwa na lazima kuwe na a male ram unajua a male ram has to be killed alafu kulikuwa na ujinga za kile kugoyo dala ni kujenga home si ndio so since bro hakuwa amejenga home in quotes ilibidi temporary houses zitengenezwe temporary house ya the first wife kuzo alikuwa meseparate lakini hawaja separate ndio alafu pia the second wife so alafu sasa body lazima ilale nje ya hii keja ya the first wife
of course
nje
atakwetu ni the same too
okay. So inalala hapo inaingiza kwa ndani I think inalaga ndani hiyo keja inalaga ndani
lazima ingie ndani
ingie ndani so but now the funny thing is nishaipata na guy story and this of course pia my nephew experienced this was now after we done the burial so now see the burial is done so tumefanya burial siku kama leo alafu waga lazima the widow has to sleep kwa hiyo space yake
lazima.
For five nights yes so the interesting thing is najua as soon as the burial is done now you start being free mnaanza kufanya hivi so around the same time I think it's the same day le bro amekuwa buried kukakuwa na raid za wase makato rustlers kusiushi karibu na wakale, na wakale nikawa na believe wakale hiyo area yetu na believing ngombe si wajaka ni zao. So usikujia when it's time to nene. So kuna hizo manduru nduru, then a few of my nini cousins and uncles wakamwa wacha tuingie kwa keja hii place kuna funeral to, and cuz you know this is a strange place for her, let's be here and protect her and let's be super quiet. So akiwa super quiet, kamjaka fulani kanajuaga ujakani kuna kogana tradition ya wife inheritance. It's an old tradition, but it stopped. Nowadays it doesn't happen. Kamjaka joka liamwei ndongo jatir. Kamjaka joka litokea usiku. Kusoja kumenyamaza after cattle rustling wanduru nini kumenyamaza kabisa ama kuzona nini wako. Kumenyamaza kamjaka kuja. Yuko hapo inje. Kuzo unexpected sasa the widow is in peke yake. Amesahau even my nephew is there, my nieces, like...
It's a whole community.
Yeah, yeah. Alafu juu kosa wife wa bro ni mluya. So sielewi kijaka. So huyu nani zimbungesha kijaka. Okay. So anatry kumbungesha. Semeji. Semeji uko ndani. Semeji na nako kuongea. Hajizi raya zitokea. Zilitokea inje zilishika kase. Zilikatandika.
Kuongea na
yeye. Waliongea na yeye. Ilikuwa fani. Akase kalitandika. Alafu mimi natokea hapo kwa Mwafrika. Mwafrika zulizaidia. Wana vile wananipiga bwana.
Alikujua.
Yeah, ananijua. Kila mtu anani you understand, like it's your village. Lazima ujulikane ndio vile. So mimi niko zile za siwezi kutetea, like we are just from a funeral. Like even the body is literally not cold, the body has not even started rotting. Najua kwa zile formaldehyde bado iko uko hapo unatafuta wife wake, like like unaoga na ujinga zingine hapo jo.
Ni kama hata tukiwa kwa Rib Crackers, the group that nilikuwa leader,
yeah
kulikuwa na one of us mwenye mkanya wake pia alikuja kapasi at some point. So mimi nilikuwa chairman wa hiyo ngata and stuff kusimamia kila kitu. Pastor nishakuja nikaletewa, nimesimamia kila kitu mpaka body imefika full, kila kitu tumemaliza, nikiambiwa sijui lazima tuchinje ng'ombe. Ngashindwa hii tunachinja ng'ombe kwa nini, si tunue tu nyama. So tulikuwa tunavuruga na watu sana until ikafika kwa pastor. Pastor kanichapia demands zake, na demands zake hata si mobile by the way. Anataka gorogoro sijui tatu ya mahindi. Anataka kuku, jogo. Anataka sijui sukari kilo mbili. Nikaandika hapo list fulani nzuri of which ukicalculate kila kitu like 85k, lakini sasa mimi kama mtu kwa mjinga nikasema ambia pasta mimi nitahubiri, acha aende apumzike. Mimi nitahubiri yeye. Ile tu kwa tu mjinga fulani. Ati ukijana amesema hivyo.
Because kuna ile like it's a funeral, don't try and take advantage.
And but huko na they do.
Kuzina try ku imagine ya Buddha, si the amount of money you spend on food has to be too much, ama? Buliwa nini ngapi? Buliwa ng'ombe ngapi?
Tuliangusha ng'ombe moja, kuku tuliangusha zaidi ya chwani. Cause unajua Luya wanachukua food serious.
Yeah, najua.
Siku hiyo ngata ilija watu karibu steak. Lazima unini mpaka naambiwa design, sasa ng'ombe imeshachinjwa au unafaa upatiwe part gani, nasema ziko interested na hiyo mbuzi. Ambapo pana wewe kama kijana wake unafaa upatiwe sijui. Nasema
so unaifanya
kama nataka, kama nataka nyama nikataa mimi. Nimekaa nataka nyama sana tu kwa hoteli ni nyama ni kule. Hiyo mambo sijui ati nimepatiwa nyama niende kukatakata sijui nifanye nini. I think zina excite watu wa masala.
Hey, kuzi wako na hiyo nini. Alafu yako nini walitokea? Kuzi miki tu nilikatia ni abroi ime hapa in 2022. So kuna mapoliticians walitokea. Alafu najua, you don't want to be the person who nini is. But I was actually pissed. Ki politician kimekuja hapo, kuomba votes. Kuzi ilikuwa 2022, Si 2022?
Yeah.
And then?
Yeah,
20. Kuna election hiyo time.
Kuna election in a few months,
Yangu MP, of course. MP alitokelezea. Na MCA, governor katuma pia representative. Lakini kabla kitu nilichekesha nayo vitu zote kwangu anaita upuzi. Amekuja kwanza design. Namkumbuke akina mama tumesema mambo ya basari ampatia na speech ya kama 20 minutes. Mm. Na pia kuna hii nini tunatengeneza hapa chini. Na mkubali. Sijui nini apigie pia kina Mdavadi. Na saizi tumeamua sisi wote tuko nyuma ya sijui nani. Okay. Na nimetoa 2000.
Yeah. You know it will happen.
Mm-hmm.
Like pia mimi huu mjinga huu sijui MCA. I think I'll talk to kata 2000. Niko like switch kwetu ingiza kwa rasa yako. Mkuja kachukua microphone for all this time alafu unatoa. Cuz your funerals are expensive. Na umetusomea.
Yeah? Very expensive.
Funerals are expensive. I don't need your bullshit. Ile umekuja hapo kunini. But so also my life is for the living.
Your life. Mm. MCA akatupiga hapo stick fulani nzuri.
Mm.
Yani nilikuwa nasikia vinyasa wanabonga hivyo.
Mm.
Nasema ipa kete mnatoa.
Mm.
I wish mngesema mapema niitoe msionge.
Yeah.
Mm.
Najuaga, I know that feeling.
Kuzuna yopuzi, yeah. But it's life. So African culture, lazima tu nini.
Oh, ni culture gani tena mnakuaga nayo? Kuzuia nini sikuwa nimesikia? Yue yenyu ya kupitisha body through fence. Kusisi kile mina juaga ni si uchapa body. So kuna kugana the weeping of the
body. Of course, lazima upigwe. Kama umejiteki.
Yeah, so kuna kugana hiyo, but I didn't think tunadugia. Alafu isa ingine ilo happen, if a woman is unmarried, she's buried at the gate. Gate ya kuingia kwa boma.
I've never heard of that.
Yeah, so kuna kugana hiyo. So gate witogwa rangach.
Mm.
So unapata kitu kama system bigi, ku system bigi alikuwa hakuwa married. Alikuwa need at the gate yetu. Ukipitaga so ujakani na kuaga so messed up because with time you can't even know where the grave was kasi hizu kiniuliza like where was nani's graves juu pale ya nani likuwa like sister saizi kumekuwa na bush kumekuwa na nini so there's that one alafu another interesting one inakuaga pia ta ya Buddha inakuaga next to nini zizi ya ngome so with time like you have to check not notice au kuna nini hapa but it's just I don't know like it's interesting culture
cementing na uweze kujua
bali story of cementing je uliza cause by the time it happened I was a kid unajua I was like when you are 16 years old you don't ask questions unajua you don't nini so I didn't know about that
plus you don't have even the power to do that
yeah to ask anything
kwetu kuna hizo tumilamila of which hizo vitu zikifanyika ndio nao you get to learn about them. Hizo za hata sisi mtu waki au kiwa umecommit suicide upia lazima upigwe. Na unapitishwa over the fence. Usiku sana, usiku sana. Watu wafai kujua mwafa likuja kaingizwa hapa na na hiyo nini burial ina maintain. Kuna ingine pia likuja kulani juzi ili nchekesha ya kama ujai contribute kitu yote ya kwa village.
Yeah.
Sijui kuna msee amekinai, sijui nini, you've never attended or done anything. Time yako, kila mtu anahepa, kuna mtu utapatikana. Completely the wound.
But I'm also like, makes I'm dead though. Your time. Like, I don't lose anything. Najua. Like, I don't, nini. Yeah, but hizo cultures zinakuaga kwa wingi. So moja ile pia tunakuaga nayo that size of course it's being faded out but it happened like kwa generation ya kina mother it was still happening eh. Ilikuwa ile like an unmarried woman akidedi. There used to be like raya flani lazima ikuje impenetrate kabla.
Ah?
Kabla nini? Kabla akuwe buried. Like kutukwe na like demajai kuwa married ever. Kwa marriage yake, like life yake yote. Akidedi kabla zikwe jo. So, unu juu hapo ni nini? Ka necrophilia kufulani kakua hapo kakua?
Nah.
Basasa, ujua, ujakani, the necrophilia can't come from your village. So, ujua, because as a village, you are treated ka nini relative. Sindio?
Amara yen kipenda kuwa
wana. So, lazima katolewe jo village fulani jo. Ira yen yotolewe na mina lalaga na maiti.
Na koredi.
Cheki na maiti mimi.
Yeah.
Cheki. So, apparently inafakua, hafaya ta ku come inafaa kwa tu the act of penetration but unajua you have to be hard so aingie alafu atoke
that is
but unapata two power tuko pale yuko like
few more strokes nini
kuna mboga inaishi for that na ngoja kuna siku fulani tu na nini za kinaye huyu na nimempangia huyu akidede huyu
inaweza pigwa yeye ndo nimalize haraka.
That is before pale tu announcement kidogo hivi.
At last before?
Apelekwe mog.
I think
ocha mog imekuja baadaye.
Theni but I think ni before burial. Like the night before. Wasiki. I know, that's what I'm saying, like cultures. Cultures are nini, I love so much to go so excited. Oh, let's not forget our African culture. A lot of cultures, either African or foreign, are stupid. Najua ile like, they're just stupid. Because mupu religion pia under culture. Najua hizo maujinga zote. So it's part of culture. So hii religion ile si tumechukua. I think when we consume matter before tuanze ni Wayahudi.
Yeah.
Na Wayahudi wenyewe hataifuati. Najua hivyo, like wali move on wakakamna hapa nyingine yao.
Mm.
Wakatuachia hii. Alafu sasa hii tu. So kuna kukana hizo ma story more.
Hapo ndio nakuangana difference na Wakristo zaidi.
Mm.
That watafuata Bible to some certain extent.
Mm.
When ikifika place ingine, wanataka kurudi kwa Africa.
Mm.
Ya kama rorashio kuna kwa Bible. Kama story ya nituaje, baby shower.
Yeah, iko kwa Bible. Yeah.
Lakini, yo time inawa benefit, they be like, pana, hizi ni mila zetu. Na suwe ni Mkristo. Mwana usi follow wenye Bible na
suwe.
Yesu kufanyiwa, mire kiwa na mimba kufanyiwa rorashio. Nini roje, baby shower. Wee, olofasade nita kutusumbua na baby shower, sa hizi tulete mazawadi. Na hizi mababy shower, mbaka sikuizo meziekea target award, nini, gift.
Yeah, najua.
Sikuizo expect, wataki surprise. Unambua mwafrika ukikuja, tutaka kitanda ya mtoto. Kitanda ya mtoto.
Awezi enda utengeneze.
Nani color blue. Anapenda color blue.
Na raya jazali wataijui colors. Naijui colors.
Naijui colors. Lakini, iyo time, sikuizi, ama demo wapendi surprise. Ya sijuu umetokelezea, sijuu umeletea mtoto nini. Unaambiwa tu from the word go.
Yeah.
Mtoto anataka iPhone 15. So please, Uncle Mwaf. iPhone 15, itapatikana vipi?
Mponeza shindi mponga. Vuta bangi nyinyi. Sote.
Shilezi demands za mtu mzima ameziwekea mtoto. So kuna hiyo vitu ya difference between religion na culture. Kuna hao ka fight kidogo. But sasa tumeshazaliwa kwa hiyo system.
Lakini ushajiuliza gaju ya the original Africans, wale sasa watu wa kwanza kuinteract na foreign religions. Naweza taka kujua vile walikaa waka drop everything they believed in and just moved.
No,
because it came at a price, of course. I know they were beaten up.
Yeah.
I know walikuwa beaten, I know they were shot, I know all that. But still, yani ile, like walikamu wakawuwa hizi vitu so much that we know nothing about how even we used to worship. Jivo?
Yeah.
We know nothing about how we used to worship. And it's such an interesting...
Maybe at least that's a good way I know, like...
Yani, mti?
No, like there's some rituals, they're facing the mountains.
Yeah,
of course.
Yeah, he's
our history, ukiniuliza.
Zenu naweza kuambia like how they are conducted and stuff. And
yeah, of course, kuna hizo stories zitakuwa told kama sisi tusikie kuhusu kina Nabongo Mumia, kina Luanda Magere, for your case, kina Koitalel, kina Mekatilili. There were some things that walikuwa na believe in, kuna ways walikuwa nafuata, but zilikuwa killed. Alafu pia the people that were given power to govern us now after mzungu ameenda also pia walikuwa na selfish interests zao na walipush agenda ya wazungu zaidi. Cause our whole history session was a lie.
Yeah.
Tukiambiwa Mau Mau fought for independence.
Yeah.
No,
yeah.
They just fought for Central Kenya's land. Sijaona Dedan Kimathi akipigana Luanda. Sijaona nani hawa watu Mau Mau akipigania Siaya.
Yeah.
So everybody fought for their land. Lakini apparently history
tunaonyeshwa. History is written by the victors. So
that hawa ndio watu wametufaitia like come on.
Hawezi blame Kenyatta for pushing that narrative. Because Kenyatta alikuwa na need power, unajua. So for you to keep power, it needed to elevate, like ikwe hii country ili fight you on WhatsApp na cheki ni wengine amku kusukiangalia. I don't know about other countries and I don't know about the equivalent ya Mau Mau in this country, equivalent ya what, but mu understand the politics. So the history is written by the victor.
Okay.
Alafu, you always go for, like if Jaramogi was the first president, ange come up with some bullshit that Luo Nyanza did. You understand? Like it's, it was understandable that that happened. But kilemu chekaga, of course, ni now when we look at history, alafu unasikia. Ule msa enyo likuwa nitonani, ule msa alipatua chai ya kabambika mbaka ka, alikuwa collaborator. Alikuwa collaborator mba.
Yes. Yeah,
wako pale. So na understand. But now in the grand scheme of things, if we were to look at it, did the Mau Mau make life uncomfortable for the British? Yes, they did. Najua.
Yeah.
But it was never, there was no Kenya. There was no Kenya to fight for.
Yeah.
The Kenya as an idea did not exist. Because Walami, the British East African Company, they were going to break the country. That's why even like the Somalis, for example, for a very long time, they did not want to be part of Kenya.
I know.
Northeastern. So Northeastern likuwa inataka kujoin the other part. But wakafosiwa. Literally, the reason why Somalis ni part of Kenya ni juya Kenyatta. Kenyatta ni mwapenda land sana. Hakuna vile angekubali land.
Yeah.
But a different president would have been like, ni saa tu. Ni, like, nutaku join your side.
Get the fuck out.
Your side.
Kama boda ya TZ, napata wamasai wa hii side. Unapatanga. Yeah. Wakone, like, relatives on the other side.
Yeah.
Nikasiku mwajwa liyamuka akambiwa. Okay, nyi mliko mepeleka ngombe hii side mkirudi mkapata.
Yeah.
You cannot go back to the other country.
Like I was saying, Walami wakali, hiyo naona, mimi naona waheshimu sana. Wale manage sana kutu, apart from kutu colonize now individually, pia mind. Kama Kilimanjaro, si Mount Kilimanjaro ilikuwa part of Kenya. Lakini ni mlami toka ambia best jacket zeni eni aje, na kupatia kama gift. Chukua best yake wa mwenye na hiyo time na govern TZ. Pia for sisi wa Baluya, wa Kisii, wa Jaluo tunafaa kuwa part of Uganda. Uganda inafaa kuishia Naivasha.
Inafaa kuishia Naivasha. Na hiyo pia si nani alitu save jo. Watu wasemaga Kenyatta alikuwa mbaya. Kenyatta pia uhusu alikuwa anapenda land jo. Ati ni iliambia jo idea mimi jo.
Sasa tumekuwa na freedom of speech.
Atungekuwa na freedom of speech.
Mimi ningekuwa kwa hii pod peke yangu.
Zi. Lakini zi. Ian. Wacha nikupatie kitu kingine.
Actually ndio Mkenya.
Zi. Ian.
Yes.
There's another way to look at it. Kaka kuna watu subwa kama gavana sisi. Tungekuwa tumesaa Eugene ungekuwa na freedom of speech.
Manze.
Ingekuwa kwa usumbua.
By the way.
I'm so many of you mtoa kitambo.
Usumbufu sana. So but kuna hizo kuna mufai lakini African history to be super fascinating. Jaizi is vitu zote zilizili happen before, but I mufi like ile step so skip ile ufanya ga to end the next level na sijui kama utaichukua hivyo. Knew the fact that we acknowledge gi we were not a country before the British. Because ukisha acknowledge it makes it easier to now. Sawa, so walituambia tuishi pamoja, wakatudrawia border zetu. Juu hata Waluya, si Awori, mudi Awori sistake waga kwa kabineti ya Uganda.
Yeah.
Mateki, na hiyo kwa kabineti ya Kenya.
Na pia sijui brothake mdogo wako kwa parliament ya Zambia.
Yes, unacheki. So kuna hizi vitu zote zile, zingekuwa ni Walami ndo walifanya, tukakuwa hivi. So now, how do we move from this to a nation? But sisi tunataka the simplistic definition of mzungu alikama katupata tukiwa Kenya, akaanza kuchange vitu, then tukamfight. Unajua hizo ndio alafu, because it makes it very like ukiendaga museum alafu uonyeshwe zile guns tulitumia kufight the British, it's a very good feeling. Unajua it puts some that warm fuzzy feeling. Then Buddha went to watch footage ya World War II. Uone zile weapons kwa zinatumika hiyo time. Unajua tu ase, waliishia jo walikuwa wanataka kuishia. Hakuishia kitu tuliwafukuza.
At that time pia I think kulikuwa na hiyo World War II.
Na
Cold War ikiendelea, so Britain wakaona kumaintain hizi colonial.
Haikuwa na nini. After World War II especially.
So wakatuachia, so nobody fought for freedom. Nobody.
We negotiated for it. That's why I had to respect Iggy. Like, zile freedoms tumezifaitia kabisa, of course, nizi freedom of speech, freedom of business. Hey, like, they've been paid for in blood on the streets and what, multipartism and what. But ingine, we negotiated for it so much that Mseka Kenyatta lingia pale, aka own all that land. Ali own that land na impunity, kuzi alikuwa najua. Nilijiweka hapa, si nyinyi. That's why. Otherwise, kuna kuagana the counter argument that if the Mau Mau were scary enough to chase away the British, they should have been scary enough to make Kenyatta give them land. Unajua hivyo? And this takes away nothing from them. Unajua ile, like, kuzi kuna yawa say, oh, kila mtu pendaga that. Unajua that simple story of we rose up and we fought these people. The reality is Africa, as we know it right now, can be colonized again. And there's nothing we can do about it. We've not invested in science. We've not invested in technology. Today, Japan cannot colonize China. Ajaibu? Japan is yamka tu. Atiani aje China tunakuja kesho. China takuja kujeni. Sisi, saizi, Brito etu wameni aje tunakuja kesho. Tutanza kuchapa zile ma backflips zetu na plane wali tuachia 1963. We have to be serious as Africa.
Yeah, 100%.
Achiki, like, 100%. Na hatuko serious. Yeah. Instead of tufanya vitu za ajabu, tuko pale tuli spend 2 days Nyayo Stadium tukiomba. Unajua, like, Buddha jo. Tuliza colonize you tena and it's such a sad reality.
Ya juzi.
Yeah.
Yani,
actually, it was a sign of
it really made me nikashtuka sana. Sana about our thinking. Na venye tumifika how low we've sunk. Because kuna a whole documentary ya kuexpose we umse.
Yeah.
Na mimi nilikuwa nishaiona way before. So najua then Kenyan Spear wameshajua this guy was a fraud. Mpaka hata brother yake akisema then eh hey, manze ilifika mahali conscience yangu ikaniambia
hapana. Yes, siwezi do hizo vitu.
Siwezi fanya hizo vitu. Tumedanganya watu tunawaponya na watu wanakufa. Then this guy anakuja Kenya na behave like there is nothing and tunafaa ku flock
hapo. We cleared the streets for him, right? Like, we cleared the streets. We treated him like a president. Our own president of the Republic of Kenya alipiga magoti aombewe na a fraud na a con man. Do you know how low it takes a country? Like, you're the most powerful person in Kenya na umepiga magoti, unataka kuniambia NIS wajui mseni ni mwizi? Like, if I know. Yo kitu leni ilikuwa sad sana.
Mimi nilikuwa naangalia mse aki preach hizo vitu zake kwa hizo clips kidogo zilikuwa shared kwa Twitter. Naona like mse at some point afika mali acheke. Akuwa like majama is not that serious. Lakini tuko na Mbogi imeamini ndio hii kitu.
Yeah, I was your
like right now was. Tulikuwa na kitu nitwa Linda Mama. Wa mama kizaa and stuff. Wanakuwa catered for na serikali. Imetolewa. Right now the new agenda that is being pushed is faith, CG faith into something. Faith
most diplomacy. Months. I don't know.
Faith diplomacy.
Oh, faith diplomacy. Okay. Okay.
So at least Simeona we have delivered to Mentor Benin.
Aukusikia Sakaja, I think Sakaja ilikuwa majuzi jo. Na musema gezi vitu zote na house kumoja nita interview Sakaja jo. Hizo chances nendaga chini every day. Ucheki, yaku cheki jana clip ilikuwa ina go around akisema, ati tuliombea mvua, mkatucheka, mvua imekuja. Uni Sakaja
jo. What the fuck is that?
Uni Sakaja. Si ati, like Buddha jo, like, are you still on campaign mode? Because na understand, using prayer during campaign mode, we are still how many years from campaigns? You have at least another 2 years.
Two,
Umeanza mapema sana. Muliombea mvua. Like the weatherman didn't tell you ilikuwa inakuja.
Was it Gigi Mary big?
It rains. I've been shooting. Sometimes it doesn't. It's,
yeah.
It's ni vile kuko tu.
We want to shoot Gigi. Gigi around the Mary big. Gigi has gone on a decline.
Oh, miko nafikiri kuna vitu wamefanya. Poa.
Kama?
I don't know. I'm just saying, like, he's simuli sama tunataka young guy with dimples, banata.
Oh, apparently dynamics za politics yetu. So you have to say some stupid shit like tuliambia mvua. But in terms of kazi, kusema kweli, nothing. Tao imeenda on the decline. Kabisa, kabisa, kabisa. Yani, Hawkers, umefungua shop. Yenye unalipia, inaitwaje, hizo ma
rent na hizo
rent
permits
permit and stuff selling your stuff tuseme kama ni bed sheets au ama ni nini kitu unauza then mtu mwingine akuja anaweka hapo jioni mbele yako anauza the same thing chini alipi rent afanye nini so kuna commotion in town. I don't know, labda itafika maybe see, the last year
there wameziaka on walking pavements
yeah
which is dangerous cause sai you can't walk kwa like these pavements you unatembea kwa street
which and is dangerous
kuna nduthi wrong side always una try kuhepa gari pia both side baro iko squeezed so you don't have anywhere to walk
afu najua
is kuna sewa trolley
okay at some point I think tunafaa kuendelea tu kwa colonized kwa maoni yangu kwa sababu ukiangalia Nairobi 1971 huko sijui before 1960s 50s
there was order
very organized
Oje, this is a sad reality ya hizi stories zote that the only difference colonization is a do from right now ni racism peke yake that's the only thing but other is kutakuwa na better healthcare najua hivyo kutakuwa na zero corruption kutakuwa na justice kutakuwa na order in the streets hizi vitu zote zitarudi and then unacheki kamlami fulani kamekam kaleka na believe in white supremacy ni juu si wenyewe ndio tumeprove hatuwezi fanya hizi vitu wata kuniambia tu Ruto hezi ya mkatu leo na aseme corruption imeisha naisha
inaisha
najua hivyo like so far instead of kutuongezea taxes what would make you more popular kuongeza taxes ama kumaliza corruption na corruption ndio imeleta shida yote like tukimaliza corruption leo tunalipa deni ya China kesho unajua hivyo
ndio
tukimaliza corruption leo kesho tumelipa China kila kitu iko sawa 2027 unashinda na landslide haijalishi kuzi unatuambia ni aje mimi nataka kupitisha hilo ama MP
wanataka
kuingia ati
walami wanadai hivyo kweli
kama Arabu waliweza kuduna Dubai pia si tunaweza I feel like saa zingine super tiaga walami too much power juu yetu ati hawezi kubali you can do some changes cause check zile changes
nani
alifanya Kibaki cheki changes Kibaki alifanya they were significant compared to Moi now we need someone to take us from the Kibaki level to the next level
industrialization
yes
yeah
so I think it's possible.
Watu kama sisi hapo ndio mali nafika hii 2027 pia mimi mkiniangalia vizuri lazima ndaingia hapo kwa space.
Oh, ingia try. Yeah. Sasa shida najua ni uta kukemea ni mvua ikujagi jua maombi. Uamini wewe. Naambia like let's come up with solutions. No, let's come up with real solutions. Basa Africans wamekuwa brainwashed to a certain level mpaka hawezi. Alafu inakuwa so simple. Ile vile muangalia ga religion hivi kuna faa kuwa na the standard across all religions ndio so religions zote nasema there is one god yes then kuna Christianity ile iko na miracle workers Islam na Hindu haina where is there this discrepancy unajua
like apart from hiyo
hawa
watu wote wanaomba god mmoja
yeah
as in god ni different sijui huyu mwingine anamhitaji huyu anamhitaji huyu anamhitaji lakini shetani ni common
shetani anakuwa common
shetani ni mmoja kwa hao watu wote
ni common denominator
ndiko naona mali tweet fulani ilinichekesha that Hindus inasemekana they wanaomba ndoje ng'ombe so msana uliza so ni kumaanisha ma atheist wa Hindi wanasemanga hakuna ng'ombe
yeah nakunga nikiona hiyo hata kuna msalini tag cause anajua gati sikuagi believer kuna msalini tag alafu nikamreply nikamwambia atheism inakuwa based on evidence yes so unasikia mtu anakuambia based on observable evidence hakuna evidence of any gods that exist but ng'ombe naiona so there's no way naweza sema hakuna ng'ombe cause ng'ombe inaonekana like hizi ni ng'ombe unaona ikitembea from hapa to hapa so wezi tano useme niache hakuna ng'ombe so I think you it's funny and it makes people laugh but at the end of the day no Yeah. Like ng'ombe is there. Mm. I think atheist Muhindi anasema hii ng'ombe si God.
Mm.
That's what they say. Eh,
yeah. Hii ng'ombe ni food.
Yeah, hii ng'ombe ni food. Na afu kuna jo kunao manini? Kuna makao vigilantes, so ujue. Kuna Wahindi go around India wanatafuta wasi wanakula nyama, wanakutandika.
Mm.
So hizi enda tu kukula ovyo ovyo huko.
Nyama choma tu ile unatoka hapa nje unaitia nyama choma.
Eh, afu even that's one of the reasons why utapata kuna buildings za Wahindi zilok hata hapa Kenya ukitry kuingia utaingia. It's not because even of racism but because of you. It's strictly vegetarian, eh? Mm. So utaingia hapo jo unataka kufry jo Lord Vishnu. Muda jo is fry Vishnu na tuka
unataka on a plate you can.
But I also feel like it's actually I respect Indians for that. The fact that they never lost their culture.
Yeah.
Because I feel like Africans ndio tulilose kila kitu.
Yeah, we did.
Sindio?
We did.
We just
so watu kama sisi wenye tunajaribu ku advocate for that.
Mm.
Sasa zingine tutapatiwa majina fulani ya misogynistic.
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 You lakini ni ya
women. Male chauvinist.
Yes, yes.
But now tunajaribu kurudi back to our culture.
Mm. Yeah.
So at some point tunakuwa labeled some words very hard to fight it.
Yeah.
But with time I think watoto wetu watakuja waione.
Kuna kitu moja ile mushindaka kuna msemushina nikikwote sijuko na mjoko kuna huyu actor anaitwa Tim Kingo.
Mm.
Tim Kingo alituambia one of the things sijaisahau tuko tunaendaga power 254. Zikuwa zinaitwa nini off the record.
Yeah.
Some very good sessions but they had to be off the record. They were never recorded. But I remember akisema that in African mythology and in African religions there was never heaven and hell. So African religions aziko zinakuambia fanya vizuri ndio uende heaven. Aziko zinafanya ukifanya vibaya unaenda hell. It was just be good. Hakukua na
my oppression.
Eh, threats.
Due diligence.
Waje ngine na kuaga ni threats. Like Buddha usipofanya hivi. Kesho uta So unataka ku run wapi?
Nakumbuka venye before ni answer kwa question yako.
Mm.
Nikiandika venye mzae you come sick. Unajua of course vitu kama hizo.
Mm.
Lazima pia unakaambatanisha na
kama yeah.
And in Hebrews 17 and 5 and also in Leviticus. So mimi sikuwa nasema hizo vitu. Nilikuwa nasema guys just pray for my dad. Msa niambia wewe unaenda kwa shoya iko nini ukasema Mungu hayuko. Sasa hizi umefika mwisho.
Wewe msali kokot excuse kan nene.
Niko like
at kina kurao.
Ndugu yangu naweza reply, nataka ku reply kitu lakini sina hiyo time. Unajua mimi sina hiyo momentum ya ku reply
haters. Yeah.
Cause Wakenya ni watu funny. Tutafanya hiki yote yenye tunafanya sasa hizi. You put all your energy, uende uchukue camera, ushoot, uweke hizi setup yote umemake for only mtu amelala pale bed sitter bila na slippers zake zingine zimebeat, andike comment moja crap.
Yeah.
Not funny.
Yeah, najuaga.
Unajuaga hiyo mbogi. Some of you are sina hiyo energy ya kuanza kuengage na mtu kama huyo ati, "Wait, what are you saying? Sijui nini?" So unaniuliza on your Quran.
Yeah, yeah.
Ushago of course nimekatazwa.
Oh, okay.
Nimeambiwa ndapatana na hiyo mbogi ile yeye tunayongelea. Unajua kwetu pia kuna watu wanasemanga Wakamba ni wachawi.
Yeah.
Ah, ujui Wajaluo, ujui Waluya,
ujui wa
Kisii. Cause now those guys watakufanyia kitu fulani.
Yeah.
With zero benefit. Hakuna kitu wanataka ku benefit nayo. Afadhali za Wakamba ni mzuri za daikele ya biashara yangu ya mke. Nipate customers wengi kushinda ule mtu mwingine. Yetu ni rudi same level. Na sisi.
Bwana unatuacha nyuma.
Bwana unatuacha rudi hapa ndugu yangu. So ningekuwa advised against kwenda Moshada of which nilikuwa feel niko ready. So Nairobi tis.
Okay. Cause me with Kenyan politics I always fear the death element. I don't even fear ati kuzukini mbuta niendewa kwa mchawi sijali. But the fact that these people are ready to kill you for your position, that's what I fear about it. Like kuna kuwa gana so much violence. Juu kama nakumbuka like hiyo place natoka huyo MP hiyo place natoka si mpaka madhaki alidedi like ilikuwa inasemekana jua cattle rustling and what but still like if a politician can nini yeah sawa na try imagine a normal person on try kuwa MP hapo like utadedishwa utadedishwa
so mimi kiwango mimi niko tayari
okay okay but na feel kama Nairobi ni safer kushinda wote ama
safer cause pia nikienda Ocha naanza na hapa kuanza kubuild kitu ya wewe ulitoka ukaenda Nairobi wewe uka and also that bit of it nimekuja ku trust actually nimekuja kuamini that that thing can happen
which
the witchcraft thing
yeah okay
yeah 100% it happens
mi uchawi nashinda kwa nini jo ingekuwa si president wote wa Kenya angekuwa wakamba ama watu wa coast kwa nini uchawi na kwa regional cause kama mi ningekuwa nini ningekuwa governor Joho naweza ita wachawi wote naambia nataka kuwa rais wa jamhuri ya Kenya anzeni kazi
fanya hivi naweza ni simplistic way of looking at it na pia ujui kama watu wanafanya hizo vitu ndio wafikie position zao.
This is how achayu wakosu wanafaa kuwa the next level.
The reason as to why nasema hivo ni ngata ya shosho wangu. Unajua for us guys kwa klani yetu tunakuwa referred as the rainmakers.
Okay.
So for me always nikuwa like that's a bullshit story. Ati people can stop the rain, can bring the rain. Upuzi. I saw it in action. Ngata ya shosho wangu wali alikuja mvua ilikuwa inanyesha ilikuwa msimu wa mvua hiyo time mvua ikaanza hata mimi tunafanya hiyo ngata hakuna kitu inaweza happen akabaki watu wa mvua kujeni hapa wakakuja wakasema huyu alikuwa mtu mkubwa kwa society we respect her kuna jina wanamuita Mukhurundu as in now an elder. So hatuwezi kubali mvua iharibu nini yake. Wacha tusimamishe iendelee vizuri. Wakaenda. Wakasimamisha. Wakaenda I saw what they were doing. Kwa malika mlima hivi wakaisimamisha. Alafu tukamaliza tukamzika. Wakuja wakauliza. Are you guys done? Can we now release the rain? Kwa sawa, but then they released it immediately. Kakunya. So wait.
Okay, I'd have to see that for myself.
Yeah, 100%. Because
mimi sikudanganyi.
Baka liyo na citizen umfanya documentary about that. So, mamangu wananiambia, pia wewe ni rainmaker, unaona kwa hiyo clan. Pia mimi, huku Nairobi, I think sijui sinisiku gani tafika nianze kuflex hizo vitu saizi hapa.
We make it rain.
So, niliambua nimetoka the same clan. So na ngoja tu labda kuna siku yangu itafika hapa Nairobi nitawafanyia mambo. Hiyo siku nikifuata hizo powers. Mtamuka.
Because mimi nisitangani lakini ingekuwa tu mimi ni Kalonzo na uchawi ni real. Mimi hata ingekuwa mnanishinda Ruto ananishinda election vizuri lakini akiingia state house ananusa tu mavija. Nakaa si mavi anaona nyoka. Anafika kwa kitanda hivi anaona nyoka hapo.
Ama anashinda na ana concede fit.
Anataka
anasema.
Alafu nani anaitwa nani yule buda mwingine aka buda alikuwa ka Chebukati. Chebukati ile kipara yake kina shine akienda kwa mira anaona nyoka iko juu ya kichwa. Na nyoka inamwambia Kalonzo ndio rais, ndio? Iko nene, Kalonzo ndio rais.
Anarudi anadai ni Kalonzo.
That's why na feel like if you can't use it to that level, then it's not real. Because the same thing tuko tunasema jua recolonization, yes? If America was to decide today, not tomorrow, America could decide leo that kesho inakuja kutake over Kenya, ita take over Kenya kesho
100%.
Yes, because that's science for you. And the only reason America ita take over Kenya kesho ni juu ya science, si ndio? The same thing China
yenye wamechukua kutoka kwetu.
Yes, China walitekaje back Hong Kong aje, si ilikuwa the same thing? Like Hong Kong ni yetu mtadu
Taiwan
wakaiteka, saizi wanataka Taiwan. So yeah, Taiwan, at least you Taiwan wana kwa gana defense, yeah, which is still too small. Yeah, Taiwan, I think it's just it. Whatever, but Yeah, unache, but sisi Africa like ai they take over by cash. See, the only thing tunabaki nayo ni Bible. Utaona Waafrika wameja kwa street na Bible. Oh, Mungu wa Israeli, Mungu wa Israeli yuko kama Israel ndio sijaitetea, jinsi utatetea.
Je, like nauliza kayo mbogi sana. Huyo ni Mungu unasema ni wa Israeli na Mungu wa Waluya. Jamani ni yupi?
Yeah, yeah. Anyu at least when you could. Tongeren, yuko tu Tongeren na mechili. Nataka historia yake.
Kuna wetu by the way.
Yeah.
Wanyonyi pia likufa lakini tubao tuna believe yuko huyo ndiye kwa Mungu wetu. Lakini tuko na Yesu saizi. Wanyonyi.
Yesu wa Tongeren. Wanyonyi wakani mwa respect for that. I actually love the fact that you just look within.
Yeah, kuna Musa.
Si hakuna wetu. Yeah. Yeah, kuna Musa. Like ulu yake kuna kwa gana hiyo. Au amka tu.
Yeah, watu tumeza amka tu kudecide kitu yote saizi saizi.
Yeah, watu chini mseko amini.
Na nipate watu na watu wanakufuata mpaka kabisa ukweli. Hebu ni Yesu wala hebu ni Yesu.
But na feel kama Wahindi ndio inaweza kuwa easy ya kukama up na magold sky. Wengi kwa magold sky si mysterious. Unaamka tu asubuhi jo umenyonga alafu from henceforth ndio Mungu akunyonga. Kuzawa kana gods for everything. Naje kuna god wa fertility, kuna god. So but Mungu akunyonga ni Mungu wa fertility.
Ni confidence I think all through.
Yeah.
Ukiwa
yeah.
Na confidence tu fulani wa mke na uambie watu tafuta tu Mungu fulani kwa hiyo useme.
Yeah.
Ikunyonga ni kitu iko na mimi ndio Mungu akunyonga.
Wasoko tu asante sana Mungu akunyonga. Eh. Tunyonge mbele yako hapana 22 pesa. Kanyonge nyumbani.
Sinyonge pesa.
Sinyonge uchungu.
Nyonge ni.
Uza kwa naye zae.
No mchezo iko hivyo.
But good luck Buddha.
Naita
unafikiria ni wapi? Specifically unataka na like
astaki sasa kusema.
Okay, utaki wajipange mapema. MC ama MP?
I'm going for MP.
MP, okay.
Watu wake wataanza kujipanga panga, wanza kuninyarosha. So, sasa hizi tena chekeshi tuko Kenya. But when that time comes.
But it treated like wanajua.
Remember my statement.
Yeah. Okay.
It treated like wanajua.
I'm going for it. Yeah. Oh, of course.
Yeah. These things, man. Just go for it.
Ni ajabu you guys.
Just go for it. Just go for it.
Yeah, I'm going for it.
So imekuwa ni episode 283. So Buddha, asante sana for gracing Ekonene for the second time, isn't it?
Yeah.
So tumeshukuru sana. So kama kawaida vile usisamaga, like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Tukimalizia 283, tukisema Ekonene.
Ekonene.
Ekonene.